Danny boy, yeah, yeah.
Produce and Nelly.
Danny boy, yeah, yeah. Yes.
Baby, nani bala wea. Ileng ini weka kuni tatu. Weka teri gangwa nyumbani kwetu. Hakuna tabu. Iadai bala wea. Ileng ini weka kuni tatu. Weka teri gangwa nyumbani kwetu. Hakuna tabu. Baby, na lengini. Lengini bala weako. Baby, na benini. Benini. Baby, you are the one. You are the one ninakupenda. Baby, you my only one. You my only one ninakutaka. So many guys, they feel so bad, cause I'm in love with you. So many guys, they feel so bad, cause I'm high with you. Kati yonsu dedalumo ulunji huli kango kubeta tu. Kango tuale gulu nyumbani kwetu. Hakuna tabu. Mazima usude dalumu ulunji woli. Kango kube tatu. Kango tuale gulu nyumbani kwetu. Hakuna tabu. Baby, you are mine. You are mine, mina kupenda. Baby, you are mine. Till I die, mina kutaka. Baby, you are the one. You are the one, mina kupenda. Baby, you my only one. You my only one, mina kutaka. Baby, you are the one. You are the one, mina kupenda. Baby, you my only one. You my only one, mina kutaka. Kama unatembea, unatembea na roho yangu. Kama unatembea, unatembea na roho yangu. Unachanganya, unachanganya.